money may be when I'm home. Murumvishwi ry'America. Icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'America hano i Washington DC. Njibasuhuje the team Harris Shimwe mbahaye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, umuyaga mwinshi uvanze n'imvura wasenye amazu arenga 200 y'impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakurikiranye iby'iyi nkuru avugana na Iranzi Olivier uhagarariye impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi, atangira amubwira uko byari byifashe.
Amazu menshi atari make yagurutse ahenda arabomagurika, haba amasanganya y'abana bagweho n'ibiki, bakaba bari mu bitaro by'imihundu. Rero uko niko byagenze muri make, n'umuyaga washoboye kumara agace imyaka 10 na 15.
Olivier, umuyobozi w'inkambi ya Rusenda, ni amazu angahe mumaze kubarura yaba yibasiwe n'uwo muyaga uvanze n'imvura?
Ugiye kuraba neza amazu yawe n'ikibazo ashaka arenga 200, kuko ugiye kuraba amazu yagurutse ugaragara, ukaraba n'amazu yagiye arahenagurika, ukaraba n'abantu bafiye mu mikangaratete y'amazu, ukene bw'amazu uvuga yari udufatse uno munsi karenga 200 cy'amazu gushika muri amasatu uvugana.
Hari abantu uwo muyaga uvanze n'imvura waba wishe cyangwa wakomerekeje?
Hakomeretse abana babiri, abana babiri bashobora gukomereka muri uwo muyaga, bagwe n'igiti kigazi cyabaguyeho, umugabo bakaba ku bitaro bya Nundu n'abana babiri.
Village cyane zibasiwe n'uwo muyaga uvanze n'imvura ni izihe?
Ni village ya mbere, village y'umunani, village y'icumi, village ya gatandatu, village ya gatanu, village ya gatatu ari mu gice Rusenda, ndetse hakabaho village ya gatanu mu Rurinda, ama village ya za 43, 39, 37, village ya 42 aho ni mu gice ya Rurinda mu gatunguru ya mbere n'iya kabiri. Naho nuko byose ni ingorane zabaye ingorane, ni ukuvuga ko tuvuga yuko ma village agize isi cya Rusenda ama village 50, kuvuga ko ama village afite ibibazo mpande zose.
Abibasiwe n'umuyaga aho mu nkambi ya Rusenda kuri ubu bakambitse he?
Gushika amasaha tuvuga ntawe twaronka twacumbikira, mu gihe tubona ko n'ahantu boronse indaro aho nyine inzu isa n'izagurutse, ni ukuvuga ko ni ikibazo. N'ubundi twamagerageje kumenyesha abashefu babigenjwe abijejwe ku rwego rwa sere yayibaraka, twamaze kubamenyesha ibyabaye ndetse na senere. Rero gushika amasaha twese turahagaze ntituzi icyo turi bukore n'ino miryango iri mu mutangaratete.
Nta gahunda ya sere ifite yo kuba yavugurura ayo mazu?
Mu mwaka uheze twatanze igikigiri cy'amazu ashaka 800 yahuye n'ikibazo kugira ngo bashobore kuraba icyo bakora, mugabo gushika amasaha nashoboye gukorwa. Rero ikibazo cy'abarefugee mu Rusenda kujya n'ibisakazo n'amazu byabo ni ibintu bya kera, amashitingi yatobaguritse, ibiti byaramunzwe, izindi bo inzu ziragwa haba akajagari kenshi. Gushika amasaha rero hasi nshyira hakora ngo nashobore kugarukira abahuye n'ibyo bibazo, ariko gusa n'umugambi wo kubakira abatebes nawe nyine biboneka yuko uri kuraburagizwa nta muco mwiza uhari.
Urakoze Olivier kuri iki kiganiro Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane umunyamakuru.
Urakoze Ngabo. Reka tuve mu karere twerekeze amaso ku ntambara ishyamiranyije Hamasi na Isirayeli. Ni intambara umutwe wa Hamasi wumvikanye uvuga ko ifite impamvu, bityo hakaba hari abayishyigikiye ndetse n'abayamagana. Ku ruhande rw'ababona ibintu kimwe nka Hamasi, harimo abayoboka b'idini ya Kiisilamu babarirwa mu bihumbi bo mu burasirazuba bwo hagati. Kuwa gatanu w'iki cyumweru turangiza, bakoze imyigaragambyo yo gushyigikira Abanyapalestine no kwamagana ibitero by'indege bya Isirayeli kuri Gaza. Iyi myigaragambyo irashimangira ko iyi ntambara ishobora kwagukira mu karere kose. Ni mu gihe Isirayeli yitegura kugaba ibitero byo ku butaka mu muhora wa Gaza. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva muri Amani Yorudania kugerisana mu murwa mukuru wa Yemeni, abayisilamu biroshye mu mihanda nyuma y'amasengesho yo kuri wa gatanu. byari mu rwego rwo kugaragaza uburakari batewe n'ibitero bya Isiraheli kuri Gaza byatangiye nyuma yaho umutwe wa Hamas ugabye igitero cyatunguranye kuri Isiraheli kuwa gatandatu ku musigiti wa Al-Aqsa i Yerusalemu. Igipolisi cya Isiraheli cyemereraga gusa abasaza, abagore n'abana ko ari bo binjira mu mbuga yawo iri ku gasongero k'umusozi mubazaga gusenga. Ibyo byakorwaga mu kugerageza gukumira ko hakwaduka imvururu. Ni mu gihe ubusanzwe buri wa gatanu aha hakoraniraga ababarirwa mu bihumbi mirongo. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press yabonye abapolisi bemerera umwana umwe w'umwangavu na nyina kwinjira muri iyi mbuga ngari ku bantu bagera kuri 20 bashakaga kwinjira, barimo yewe n'abarengeje imyaka 50. Abasore b'Abanyapalestina bangiwe kwinjira bari barekereje mu ntambwe nkeya ku bwinjiriro bwa Lionsgate, ubona ko bababaye kugeza igipolisi kihabirukanye kikabasohora bose muri aka gace ka Old City. Ahmad Barbour w'imyaka 57 y'amavuko usanzwe ukora akazi k'isuku mu ikanzu yera, ubona ko yazibiranyijwe n'uburakari nyuma yaho igipolisi kimubujije kwinjira ngo asenge. Yagize ati: "Ntidushobora kubaho, ntitubasha guhumeka, barimo kwica buri cyiza cyose kiturimo." Avuga ku banya Isiraheli, uyu musaza yagize ati: "Buri kimwe tubujijwe bo baracyemerewe." Uyu musigiti wubatswe mu mbuga ngari iri ku gasongero k'umusozi, ahantu hatagatifu kuba mu idini ya Kiyahudi n'Abayisilamu, kandi amakimbirana aturutse ku kuhiyitirira yagiye yadukamo imvururu na mbere. Al-Aqsa ni siti za ku mwanya wa gatatu mu hantu hatagatifu kurusha ahandi mu myemerere ya Kiyisilamu. Uyu musigiti kandi wubatswe ahantu Abayahudi bita Temple Mount, ahantu hatagatifu kurusha ahandi hose mu myemerere ya Kiyahudi. Igipolisi nyuma cyaje gukoresha ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abantu mu duce twa Old City na Yerusalemu y'Uburasirazuba. Umuryango utabara imbabare ishami rya Palestina watangaje ko abaganga bawo bavuye abantu batandatu bakomerekejwe, barimo umwe wakubiswe n'abapolisi.
Temistokle i Beirut muri Liban, ibihumbi by'abashyigikiye umutwe wa Hezbollah bazunguzaga amabendera ya Liban, aya Palestina n'aya Hezbollah, baririmba indirimbo zo gushyigikira Gaza zinahamagarira urupfu kuri Isirayeli. Umutwe wa Hezbollah ubyitwara mute?
Uyu mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Irani ukorera mu gihugu gituranye cya Libani warashira isasu ku butaka bwa Isirayeli kuva igitero cya Hamas kibaye, ariko ntabwo winjiye mu ntambara byeruye. Icyakora umunyamabanga mukuru wungirije wa Hezbollah yaburiye ko uzakomeza gucungira hafi ingendo z'amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ay'Ubwongereza mu nyanja ya Mediterane. Abategetsi ba Amerika barimo na Perezida Joe Biden baburiye kenshi Irani n'inyeshyamba ishyigikiye mu burasirazuba bwo hagati kutinjira muri iyi ntambara. Asa n'usubiza kuri ibi, Bwana Naim Kasim, umuyobozi wungirije wa Hezbollah, ubwo yagezaga ijambo ku bashyigikiye uyu mutwe mu majyepfo ya Beirut, yagize ati: "Amato yanyu y'intambara ntadushishikaje, yewe n'amagambo yanyu ntaduteye ubwoba. Twe nka Hezbollah dukurikira intambwe z'umwanzi kandi turiteguye byuzuye. Igihe cyo gufata ingamba nikigera tuzabikora." I Baghdad naho abigaragambya ababarirwa mu bihumbi bakoraniye ku rubuga rwa Tahrir Square rwagati muri uyu murwa mukuru wa Iraq mu myigaragambyo yahamagajwe n'umukuru w'abashite akaba n'umutegetsi mu bya politiki Muqtada al-Sadri. Mu ijambo ryanyujijwe kuri interineti, Al-Sadri yagize ati: "Iyi myigaragambyo itera ubwoba mubi ruharwa ari wa Amerika ishyigikira iterabwoba ry'abazioniste bakorera abacu muri Palestina." Hirya no hino muri Irani, igihugu gishyigikiye Hamas kikaba n'umwanzi ukomeye wa Isiraheli mu karere, abantu benshi bigaragambije. Iterani mu murwa mukuru batwitse amabendera ya Isiraheli na ya Amerika baririmba ngo: "Urupfu kuri Isiraheli, urupfu kuri Amerika. Isiraheli izarimburwa kandi Palestina niyizayigarurira." Perezida wa Irani Ebrahim Raisi mu ijambo yavugiye mu ntara ya Fars mu majyepfo y'igihugu yagize ati: "Abanyepalestina bararambiwe. Ubu icyo mugamije ni ugusenya Gaza, amazu y'abaturage. Abatuye isi na Palestina bazabateza akaga." Muri Yemen mu murwa mukuru Sana, uyobowe n'inyeshyamba z'Abahuth zishyigikiwe na Irani zikiri mu ntambara n'ihuriro ry'ibihugu biyobowe na Arabia Saudite, amashusho yatangajwe kuri televiziyo yerekanye abigaragambya buzuye mu mihanda bazunguza amabendera ya Yemen n'aya Palestina. Ikivugo cy'izi nyeshyamba kuva na kera ni: "Imana niyo nkuru, urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Isiraheli, umuvumo ku Bayahudi, intsinzi kuri Isilamu." Nyuma y'amasengesho Islamabad mu murwa mukuru wa Pakistani, bamwe mu basenga banyukanyutse amabendera ya Amerika n'aya Isiraheli nk'ikimenyetso cy'uko basuzuguye ibyo bihugu. Imyigaragambya hayabaye mu mahoro nubwo hari hateganijwe indi yagutse kurushaho mu masaha y'ikigoroba. Fahim Ahmed, umuyoboke w'idini Ikarashi, yagize ati: itangazamakuru mpuzamahanga n'inkiko mpuzamahanga bafunga amaso imbere y'akarengane gakorerwa abanyapalestina. Icyo babasha kubona gusa ni ibikorwa by'abanyapalestina igihe barimo kwirwanaho. Ibyo babyita iterabwoba. Uyu munsi kwa gatanu turinginga ara ngo adufashe azamure Palestina asenye Israheli.
Ndagushimiye Themistocle, noneho nshuti turi kumwe mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimuge kure.
Nikose.
Ndakumva.
Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko abivugaho, ntabariza he mu byukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ni byiza kuri mwese mutajya munyenyeza urushinge rwa radio zanyu mukakega amatwi gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Bizera aho mwerere hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kukubwa neza. Tugize umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiye mugiye kubana kuri mikoro, amazina yanjye ni Karime Patrick Bahikaze.
Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ikaze nanone mu kiganiro ejo. Ubundi ubuzima busanzwe kuva kera mu Rwanda rwo hambere, umuco w'uko umubyeyi haga impano cyangwa se umunani abana be wahozeho. Iyo mpano yabaga ari nk'umusingi w'iterambere ku babaga bayihaye. Iyo mpano kenshi yabaga ari amatungo, ubutaka ndetse n'ibindi. Uko rero ibihe byagiye bihinduka, uyu muco wo guha impano abana wagiye uvugururwa usanishwa n'amategeko mu rwego rwo kugabanya amakimbirane yavukaga nyuma cyangwa mbere y'uko bikorwa. Urugero twavuga ni itegeko ryo mu mwaka w'1999. Ryavuga ko umubyeyi yari ategetswe gutanga umunani ku bana be, bigakorwa ababyeyi bakiriho, hagamijwe kugabira umutungo abana babo cyangwa abakomokaho bagahita bawegukana, bikitwa ko bashoje inshingano yo kubarera no kububakira. Gusa umubyeyi ashoboraga kuba yaratanze umunani agasigarana iyindi mitungo akaba ariyo azaraga mbere y'uko apfa. Nyuma ariko byagiye bigaragara ko hari abana bitwaraga nabi, aho bashyiraga igitutu ku babyeyi babo ngo babahe umunani ndetse n'indagano. Itegeko ry'umwaka w'1999 ryaje kuvanwaho risimbuzwa irya 2016 riha uburenganzira busesuye umubyeyi mu gikorwa kiragi, aho yemerewe gutanga umutungo weho indagano uwo ashatse bitewe n'impamvu runaka. Uko guha impano uwashatse mu bana be rero nta bigenderwaho mu gutanga izo mpano bizwi bihari. Ibi rero bitera amakimbirane mu muryango, yaba hagati y'abana ubwabo ndetse no hagati y'ababyeyi n'abana. Uyu munsi mu kiganiro ejo twabateguriye ingingo ivuga kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha impano abana be bigatera amakimbirane mu muryango. Byinshi rero kuri ingingo, reka mugenzi wacu Umunuza Pacifique abitegizeho.
Ikibazo cy'ababyeyi basumbanisha abana mu kubarera ni ikibazo gikunze kugaragara mu muryango nyarwanda. Bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Ruhunde na Rwerere mu karere ka Burera bavuga ko impamvu bamwe mu babyeyi bakunda gusumbanisha abana mu kubitaho, cyane cyane iyo bagiye kubaha impano, ari intandaro y'amakimbirane mu muryango, yaba hagati y'abana n'ababyeyi cyangwa hagati y'abana ubwabo.
Ni ubusambo bw'ababyeyi, ugasanga yisikururiraho umwe undi akamwanga. Hari umwana udakunda gukorera se na nyina, none atakunda gukorera se na nyina, ise akavuga ati uyu mwana yaransuzuguye sinzamunganya na runaka. Noneho niyo mpamvu ituma umwe amuha hanini undi akamuha hatoya, ariko bigakurura amakimbirane kuri wa wundi wahaye gato bikurura amakimbirane ugasanga yakwica mwene nyina kugira ngo apfaveho kubera kuko bamuhaye gatoya ngo amurusha gukora
umwana uramureza arakuze geze uba niyagiye kwahira uvuye gukora usanze yiriwe arerera undi yagiye kwahira aho yagufashije mu mirimo yose ubwo uzamurenganyana wa undi wigwa rere ruzamurenganyiza uzamurenganyiza yiriwe mu muhanda wamuhaho nawe ariko si wamwimarira mosi imwe na wa undi ukora nyine bihera mbere hera bati uje mutuma kuvoma bigakurutonesha we mubyeyi bagakurutonesha tonesha bikagera igihe bagize ute bashatse iki ingo zabo iyo bashatse ingo zabo rero kura kwa undi watonesheje uzagira ute uzamuremera wa wundi wari uzavuga ati wenda kikagadi mujye gushaka icyo kibanze nabyo rwose nabonye none wa wundi yatonesheje kubera ko ajya namukorera mu ngata kamuha uwo kagasurusa kamuremera wa wundi utatonesheje imba ntatafitari harako yaguha iyo bimeze gutyo sutonesha wa wundi nanone bikaza mu nda nini iki yababyeyi
nabonye ari nka leta nayo yaba yabigizemo uruhare aho leta yavuye avuze ngo umubyeyi ngagomba guha umwana ashaka ngo agahana umuntu ashaka yatumye yuko ababyeyi baza kuza gutonesha amabana uvuga ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashate agomba gutekesha ngo gutanga ngo umunani umwana ashatse byatumye abana bagira ubutoni ku babyeyi bakurikije iki n'amikoro y'umuntu afite nshobora kuba ngenda umukene nkaba navukanye n'umwana ufite uko yifite none kubera ko wa mubyeyi azahura na wa mwana akagira icyamuremera ngewe nta kintu ndamuremera ntabwo umubyeyi azadufata kimwe niyo mpamvu uri kuza ubonamo hazamo n'aya makimbirane akazamo no kwica n'iki naho ngaho byaturutse iryo tegeko leta yarishizeho sinzi aho barikuye niba itegeko bavuga ngo wenda ritorwa n'abaturage bakabishyirwa mu bikorwa sinzi aho babikuye rwose numva n'ikibazo ari aho ngaho cyatuma
abana nk'ubu wenda n'urugero ufite inka mu rugo ufite abana batatu mu rugo uravuze uti umwana mufate ibidipe mujye kwahira umwe acaha ajye mu muhanda yigwiyo ba bandi babiri basigaye mu rugo bajye kwahira nta mazi yatuye wa mwana nta murimo aguha yigwa ari kwerera gutyo ntakazakora wa mwana wahirira yanka ntago yanka izavuka ndavuga nk'umubyeyi inshingano zanjye nzamugaburira pe mukore bishoboka byose ariko wa wundi wahirira yanka akaba yitaho inka niwe ho wayahiriye nawe iyi ni kubyarira izagira iki kugezaho ariko wawundi utayiha n'icyatsi na kimwe ntabwo yayibonaho
ikibazo cyo gusumbanisha abana bikozwe na bamwe mu babyeyi gikunze kugira ingaruka mu muryango Karine Jabo Faustin umuturage wo mu karere ka Burera avuga ko hashize igihe kitari gito atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi
mama yatubyeye turi abana bataratu umusaza aza kwitaba imana noneho umusaza amajije gupfa noneho haza kugira mushiki wanjye umwe noneho umukobwa wava mu nzu yari yarashakiye ruguriye rwa rutoro noneho aje mbona uwo mushiki wanjye n'umukecuru mbona batangiye kundeba nabi yamuhaye itongo tutabizi nge akantu bampaye kari gatoya ntujya mu rutare kandi sambu ya data yose imanuye aho ngaho ikagerepfa
icyo kibazo mwahuye nacyo cyagize izihe ingaruka mu muryango
ingaruka zo ni nyinshi none se abo bashiki banjye nangwa bishwa banjye bo kuwo mukobwa ubu ntibagera iwanjye nanjye sinajya iwabo noneho n'abandi banyamuryango bashiki banjye bari igitwe ntibakandagira kuwo mukobwa kandi nawe ntiyakandagirayo byose bishingiye aho yatangiye ubutaka tutabizi agatonesha uwo nguwo twebwe tutabizi amakimbirane aturuka aho ngaho umwanyuraho n'undi akanyuraho kandi mbere twari tubanye neza dutumirana tugira ubuhe wahura n'ikibazo ukajya kuguza n'amafaranga we n'ubonye nk'akavi akayaguhereza nawe yabahuye n'ikibazo ukagira naho ingaruka zaturutse ku butaka umukecuru yatanze tutabizi niho ikibazo cyakomotse ntahari ubundi iyo bavuze ngo byarabushoboye kurera biba bisobanuriye ntibiba bishaka ngo ba bana bawe ubaringanyize hatagiramo usumba undi kugira ngo ya makimbirane n'umwijyane niyo uzamara gukura ku buryo ba bana bose uzaba uri nk'umwami bazaguhuriraho mama atamera nabi atamera nabi none ufashe umuntu umwe ugeze mu mahina wa muntu umwe nawe aravuga ati ibyanjye narabibonye n'abandi nibagire gute nibamurebe nashaka pfengewe ibyanjye nabyikuriremo ugasanga ikibazo ni nk'icyo
Nyirabuheta Beata umukozi wa Minisiteri y'Ubutabera ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko benshi bazi nka maj avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha abana umunani atari byo biteza amakimbirane, arabisobanura muri aya magambo.
Ibyo kuvuga rero ngo umubyeyi afite uburenganzira bwo guha umwana ashaka, ubundi ayo ni amarangamutima y'umubyeyi. Twebwe iyo twigisha turabwira nubwo itegeko rivuga ko ufite uburenganzira bwo guha ubushaka, ariko mu buryo bwo kwirinda amakimbirane n'inzangano mu muryango, twe dutanga inama ko bose wagombye kubaha. Itegeko icyo ryakuyeho ni birabyo gutanika umubyeyi ngo mpa kugahato, bikamuviramo ingaruka zo gutakaza umutungo yaruhiye. Ariko umubyeyi yagombye gufata abana bose kimwe, kuko n'itegeko rivuga ko ari umwana w'umuhungu ari umukobwa, abana bose bagombye gufatwa kimwe. Ntabwo rero yagombye kugira amarangamutima ngo ahumwe, uretse ko nanone ahantu tubisanga, akenshi abana umubyeyi adaha nuko nta gaciro baba bahaye uwo mubyeyi. Ugasanga umwana asuzugura umubyeyi, nawe rero mu kumwihimuraho akanga kumuha umutungo.
Nyirabuheta Beata abona igisubizo cyashakirwaho.
Inama twe dutanga nuko umubyeyi agomba yirinda gusumbanya abana. Abana bose barareshya, niba uhaye umwe bose ukaba ntugire uwutonesha kurusha abandi. Itegeko nta kiho kirimo, kuko n'ubundi ibibazo twakira ntabwo ari mu miryango yose.
Nubwo hari amakimbirane atezwa na bamwe mu babyeyi, cyane cyane iyo basumbanisha abana mu kubarera. Ingingo ya 322 mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko ababyeyi bafite inshingano yo kwita no kurera umwana wabo utaragira imyaka 21 y'amavuko. Abashinzwe kurera umwana bemewe n'amategeko nabo bafite izo nshingano. Iyi ngingo kandi izayunganirwa n'iya 5 mu itegeko rirengera abana ry'umwaka wa 2018, ayivuga ko abana bose barengerwa kimwe nta vangura iryo ariryo ryose. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo mu karere ka Burera.
Burya umwana wirirwa ugenda ku muhanda cyangwa se umwana wirirwa uzerera ku muhanda ni wamuha nk'uko waha umwana gufasha imirimo igiye itandukanye. Dushimiye cyane aba babyeyi bo mu karere ka Burera mu mirenge ya Muhunde na Rwerere batubwiye icyo batekereza kuri ingingo yacu. Reka dushimire kandi uwitwa Karine Jean Faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we, ko ubashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi. None ubu kubera uko gutonesha byateye amakimbirane mu muryango wabo, nta busabane cyangwa kugenderana bikibaho hagati yabo. Nitwabura kandi no gushimira umukozi wa Minisiteri y'Ubutabera Nyirabuheta Beata ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko abenshi bazi nka Maje. Avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha impano cyangwa se umunani atari byo biteza burya amakimbirane, ahubwo atanga inama y'uko umubyeyi akwiye kwirinda gusumbanisha abana be kuko abana bose bareshya. Arongera kandi ati niba uhaye umwana umwe ukwiye guha n'abandi, ntugire uwutonesha ahubwo wose ukabaha kimwe. Mugenzi wacu muri za Pacifique nawe uduteguriye inkuru turamushimiye cyane. Ese wadukurikiye muri aka kanya, utekereza iki kuri ingingo yacu yo kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be? Twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo 0777 8 14 11 cyangwa se unatwandikire kuri 0788 0282 32. Ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ukandika ijambo Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe. Mugihe muri kutwohereza ubutumwa, reka tugaruke ku bihe by'ingenzi byaranze ikinamico Ngiramugire. Ngira ngo murabyibuka ko ikinamico yacu Ngiramugire yarangiye mu cyumweru cyatambutse. Mu gihe ikinamico Ngiramugire yageze ku musozo, hari uwakwibaza ati se ubundi yari igamije iki? Uyu mukino mu kwandika twagendeye ku nkuru y'urubyiruko rutuye mu nkambi ndetse n'urundi rw'Abanyarwanda. Izo nkambi zari Rwakayuzo ndetse no hanze y'inkambi mu murenge wa Cyanzige. Iyi nkuru yari igamije kwerekana ko nta vangura na rimwe umuntu agomba gukorerwa kuko ari impunzi, ndetse ko nta mwanya w'urwango cyangwa se munyangira bigomba kuranga urubyiruko kuko burya rwakisanga ruri habi rukurikije ibyo byose. Ikindi nanone iyi nkuru yerekanye ko nubwo mu muryango uvukamo bagusaba kwanga mugenzi wawe bitewe n'icyo bamubonamo, wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kubyanga ndetse kandi ukaba wanatera intambwe kubafasha guhindura imyumvire yabo. Ah, 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 ah
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Uja nakureba ka umutima udahari.
Uko mu kiganiro ejo
mumuriza mari mungenge otari byo heza bateke gaza dukunda ne maze nige gukunda nawe nawe ukwangaza mwanga undu gukunda kuko ntakiri
nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM.
Burya akaryoshye ni gahora mwita maniko umunyarwanda yavuze. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none. Uyu munsi twaganiriye ku kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha Imana abana be, dusanga ko bitera amakimbirane mu muryango. Aho twumvise bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Burera mu mirenge ya Muhunde na Rwerere batubwiye ko umwana wirirwa yirera cyangwa se umwana wirirwa agenda ku muhanda, burya ngo utamuha nk'uko waha umwana ugufasha imirimo igitandukanye. Ndetse kandi twanumvise ubuhamya bw'uwitwa Karine Jabo Foste wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we, ko ubu hashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko gutonesha. Ese udukurikiye muri aka kanya, utekereza iki kuri ingingo yacu kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha Imana abana be? Twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 58 14 11 cyangwa se 0788 82 83 2. Ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, ukandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe turacyakira. Turabashimiye rero mwese twabanye mu kiganiro cya none. Dushimiye kandi na Mizero Crespe wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, ndetse na Nadine w'amahoro wari guhagarariye iki kiganiro.
Nshuti muduteza yombi, mu mwanya muto turaba tugeze ku isaha ya 12:00, umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze rero kubana natwe. Nagiye ataha ndagushimiye nawe wamfashije kugiranya amajwi y'ibiganiro, ari nako nshimira bagenzi banjye bose bamfashije kubitegura. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Team Harris Shimwe, mbasezeyeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe.